Yeah.
Shut up, nigga. Yo, check this now, auntie.
Hey, yo, sweetie, that one going crazy.
Jules Key.
Yeah. Pendant mbaya, Shana msawa, Tenant mbaya, Jana toxic, what? Check if it is na mwagika, 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 mbaya, Shana msawa, Tenant mbaya, Jana toxic, yeah. Check if it is na mwagika, Check if jana zina wakivula, Gana kuja, gana garigani, Nala na mka na kula, Spendanga mungu, yeah. Then mina cheza, Ebu ngoja, hala. Washa mic nini.